yande joy emin taji capanɗe tati habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimi Aliou Ali Abdoul Mouni yettinta e mona. Sembe habaruji meɗen hannde ni haalando ekkintinojo gonaɗe no gaɗane e kokkoɓe habaruji to enɗen Ouagadougou ɗum nduni fa hannden dow ardagal fondation Hirondelle. En kala nduni fa hannden dow cuttol orgal wuyɓe e wujjoɓe nannude yaru yaruji bonɗi coptinoji hakkilloji to enɗen ni dow gonduji hannden nduɓe gaddaɓe kolla ardiɓe hawju département o enɗen. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden waɗan dow fiyaha wartaji duroɓe egga hoɗaɓe caka leyɗe e leyɗe. Kokkoɓe habaruji leyɗe hirnange Afrique lasso e joyo tawa ton enɗen nder jeɗɗirde enɗen ni Ouagadougou no gaɗane ekkintinoje laabi duni fa hannden dow surude ko wadda golle hirñere hewto kokkoɓe habaruji e cuuɗi mumen ekkintinoje ɗe enɗen gona no gaɗe miccintinen duni fa hannden ko lawol tataɓol mum ni ko yiɓe gaɗane ekkintinoje ɗe enɗen nder huɓere Ouagadougou de enɗen dow ardagal fondation Hirondelle. Nani ko Walter Molondi ardiɗo ekkintinoje ɗe enɗen ni wi ko fadal Alou waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Nous voulons renforcer les
capacités. Men gidi beedude annal warbe ekkintinorde endan ko watta be nyanya be anna no be tokkira be golla der nokkuji tawraade rafike coron hakkillo fukkingo tawe e be deeni be jaara du yeso wadude golle mabbe golle kokkol habaru tawe du kaden cuudi habaru di be gollanta di endan tawe no deeni denne deena ko gu endan no ceyo kokkobe habaru e arde be gollirta e laabi di be tokkira hebude habaru denne e mo han nawtorade lawol fu gol waddanamo denaku ga hanne raf denaku gu enda wala mo gu wawa memude
zero risque ça n'existe pas
ke tawade hore huddo to enda ni commune may nasur waka en orde pelle bombe buri torude amma hande ni de en dari der wakkati mo tawade en enda ni neddo no wawi ude ko dejjere hebake seni woni fa handen sa don nan dan himbe tawra ka woni to be jaha wadude nyawti nani ko sherif kololo conseil jonon der chakantaraje de en dan dande watti ko mohammed ma idrissa waddi firtade ngal fulfulde.
Joni yettore Allah ɗum heɓi deƴƴere lebbi bittiɗi mene e préfet e maire e laamiɗo e himɓe gollamɓe nder gollirɗe gonnati min jehi nder ci'e goo misali hano gadori tanu min jilike nder ci'e ɗe enɗen min gi'i du yettore Allah joni saɗormaji ɗi himɓe tawra ton enɗen kan goni har fi ref cellal ɓannunon gam misalde goɗɗo yanɗa na nawnike min ngala loctoror to ɗum yarta neɗɗo o enɗa waɗane safare dow ko yaawi seede ɗum heɓi loore ko ɗum adi jomum yaare faader loctorore mayne meɗen gattadaneyade e gonnati e pelle gonɗe dow jonde ko e muɗum ɓe gaddanamen balla har fi ñawtigu ɓe jurmo himɓe ɓe enɗen ga eɓe tawa nder saɗormaji duuɓi mabɓe jeetati ni hannen ɓe anna to gonnati her
inani gonnati takiba
hannden laso lewru joyi tan nduɓujuna ɗiɗi e laso e tati to enɗen dow gonduci policiɓe nangi orgal wuyɓe e tawraɓe haɓɓidane he mumen waddiɓe duni fa hannden yeeso ardiɓe hawju département o enɗen holliɓe himɓe ɓe duni fa hannden himɓe noon cottoɓe yeru yeruji bonɗi cottinoji hakkillo commissaire Abdou Ibrahim ardiɗo sarusi police to enɗen ni dow gonduci nani ko wi'i dow majjum ko Aliou Ba waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Ces gangs là composés de
bandigi no ko tawra himbe deenayo bibbe bombe no gadobe golle bondi ibe joggi kaborde der jamma be pusi butigiyal go be kodi cede wakkati on don be andini kabbini be gombe do pusiti on natol wuro go kambe do be andini sojeji jilotobe denko sojeji jilotobe domibe ko be kolliribe sai be doggi be acci moto mabbe hetede de be bujuno do fi o min gadi taykaki wadi min nangi bandiji tati der nayobe paddol golbe gadana wadi min kebi drog he mabbe taba bonkano ko burta kiloji tati diddam bonda ko yadatana e jarul drog illa gida jomun no wujja no wodi nyanyal domun to fu pama drog kan jomun ardini
rugaji di fa handen ni poli no don no chattinana no suttana duni fa hande remobe benden der rugaji di enden ni to maroje de enden demete dum du ba ko safareji gattama ko watta duni fa hande poli di enden acci chakantaraje de enden tol di enden ni no haytorude himbe benden jallo malama ari ardi do fedde remobe maroje de enden ni to enden di fa nani ko wi'i do majjum ko gidi Abdourahmane waddi firtaade ngal fulfulde.
balɗeɗe to pooli bonnoji awatirɗi suuli himɓe. Min naati nder radio min kaali faa waranden joni pooli ɗin no ɗon, amma ɗum ɓuytake seɗɗa ko feerodiri e demmum. Dey Allah yettama, neɗɗo fuu domuɗo gesa maaro mum ɗum denoto. No woodi geseji ɗe denaka to wala fuu ko hoddi nder majji, no woodi dow kantuɓe gaddi kulle mum'en fuu wuro ko aawi ɗum. Waranden joni no goodi geseji ɗe himɓe goni no golla fuu haɗay pooli ɗin no ɗon. Gonga Sarusi hawjine fi demal walli sanne, dey jon ɓe acci amma ɓe gaɗi bawɗe maɓɓe.
Ñamri hannden ni de en daari ƴaadake to enden ni nder luuɓe birninkon ni ɗum nduni fa hannden nde en daari no woodi kulle kewɗe gadduɗe ko ñamri ndi enden caadi to enden nduni fa hannden. Misali bayeeri kamanaari e ko nanndi tittanani ko Yahaya may duusa lumotoɗo ndunu fa hannden to enden birninkon ni famtini ko Asman Musa Arzika waddi firtaaɗe ngal Fulfulde.
Masara da ajika 20 da
sakuru kaman naji ko wonno ujinaji nay hekkeme didi na hekkeme nay wakkati jugonde dum tsadake sanne dum wada ujinaji jo hekkeme didi to handen kaman naji den jottuki fa ujinaji jeddi hekkeme didi ko wayrikam mi yi atasal diyam kaman naji sonnama hermi e chapande jeddi nebi sanne gan wadi dubi e dubi demun bani dum tsadake furta hermi e lasso handen sai codowo yardude diyam wi a hokki rabil ɗum welani finon ko woodi saɗarma ngam no wawi latade go yardude ndiyam ko jomum sodanno demmum heƴata ɗum no sodannino. Ko waɗi himɓe no giɗi kaman naage ɗen na bayeri he mayri himɓe gatta ñiiri jemma no heɓan ko foyini minen ɓeela Allah wadda ho yirnam mum
Allah shakawo sawkinshi.
Nder sigila duru diɗɗe tenere gonɗo no ñama warda himɓe onde nu tan enɗen Gudu Maria lekkinaabi en tenaki wiyeteki fataka hi gonki no ñama nokkuje ɗenɗen no wara ɗe fatakaji ɗe enɗen ni jeehete ɗo foo e gam ko wadda duni fa hannden nokkure ɗe enɗen wurita fedde duni fa hannden suudu Sawara ummatore département o enɗen kan hawji golle ɗe enɗen nder balla duni fa hannden fedde leydi hawji ne filla joɗɗinde hakkillo fukkingo e jonde jam caka himɓe. Nani ko Capitaine Hassan Fusami mo Sarusi ɗo mo ladde e jaya Gudumare wi'i ko Mohamadou Madou waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
Woni akine on maga sam
balla golle non komin keɓi to gomnati nokkuje non to leɗɗe potokke ɗuuɗi kan ittetede nokkuje ɗen gan ɗum waɗatana dow seeno deni ɗum ittama sai huɗo sankite gan durwida e rafi leɗɗe nder nokkuje ɗen. Sukaɓe ummatore ɗum ƴewata saɗarma mum ni woni lekki kin no woodi hano kosam gon deni ɗum sankitake iɗum bonna huɗo tawako nder nokkure ɗen iɗum waɗa haabugo deni kandu sankitake no woodi saɗarma ko waddata bisaji bawta nawtori e huɗo tawako nder nokkuje ɗen. Hectaruji capanɗe jeɗɗi kan golleti ko sukaɓe ummatore keme tato e capanɗe jeego e joyi gatta nder sukaɓe ummatore herme capanɗe jeego o fuu no ɓiɓɓe rewɓe.
Illa kenga Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger onden ni tawa nder jahangal balɗe tati nder région tawa tunduni fa hannden o naati yeeso Batu Pirtol Company gaɗol siminti to enɗen Tamba Bada Gichiri gonɗo an ɗon waɗi duni fa hannden dow laabi higiraku caka leydi Niger e leydi Chine. Milliaruji keme ɗiɗi e capanɗe joyi e jeenayi kan en gatta golla. Nani ko Salamatu Gourouza Magashi ministre kawjiɗo campanie ji basol arzuku leydi wi'i ko Idrissa Adama waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
Région tawa no tawra kulle kewɗe bonƴiteteɗe siminti waɗe misali loope kalmari e kaaƴe daneje niseteɗe hawnodire e loope ɗe en. Ɗum saabi ko région on e nder mum campanie ji gaɗol siminti no cingge. CBN campagne leydi Niger non tawaɗo dow jonde hoore muɗum hitaan duuɓi ujunaɗiɗi e lasso e go'o de waɗa e hitaane campagne o en no waɗa siminti tonuji million goto ko watta siminti heccora himɓe leydi. Wuddu hiite kuran gollirangol kaaƴe culɓe e foraji ndiyan on en waɗama.
Kirsale ni Batu mum ko ɓoyata waɗoyte to enɗen Ingal région Agadez. Amadou ni nde en daari fa hannden ardiɓe cakantararde enɗen ni dow laabi siriyade batugu enɗen no tawra saɗormaji fuɗu misali har ko darte ndiyan jarteɗan himɓe waranɓe to enɗen Ahmad Moussa Nounou dekotoɗo noon ɗiɗaɓo he mere Ingal o enɗen watti dani yaade ko watta musola heɓo. Nani ko wi'i ko Ahmed Fela waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
irsale warge
mudde irsale hana battu cewangu garki himbe leedi niger tanno leede duniyar kewde no garto battu gu enda noodi gilo tobe cewambe nokkuje tariki cewambe etazini e leede tubankobe noodi du himbe nigeria libi algeri e mali hitane fu warambe kirsale o enda no gada ujune tato yaade ujune joyo denne hawrde ir jama'arde enda sai ittinkina ko watta be kebane to be bala ko be nyama e ko be jarta be kebane du deena ingal kebol diyan jartedan hoya dun sabi emen cema gonnati wallirame men kebo mosola majjum forage wade gam warobe battugu enda to be torro gandiya de forage o enda hebake weltare himbe ingal no kafu e warobe to battugu enda
adigeni burna sanchortum khatir
zumunta ase fedde latobe balkandu ni fa hande den dari woni yeso der latul bal ittudirate fude coupe ko super league do andan leedi niger fedde de duni fa hande hebi jalorgal do espoir fc mo zender tati e go'o micintinen himbe duni fa hande en ko illa hitande dubi ujuna didi e sappo e jene wayri fedde de andan natude super league o andan espoir fc mo zender o andan gs tene JS Tawa e Zongorzo FC Burtake der Teful Coupe wande micintene dun fa handen ko illa hitane dub ujuna didi e sappo e jeegom ko Espoir FC o enda ni fuddi e wude yaadu yeso der fedde latul bal ko Super League enda ni fedde de enda sojjaraki gada seni e lawol gol enda sappo lewru juillet tan dub ujuna didi e laso tati hawrine battu jooda haale wadama to enden yawnde leedi kamaru chaka ministry be gomnatiji leede du fi ya wartaji himbe harko darto duni fa handen durobe egga hodabe chaka leede e leede den den der hawrinde den ni dum watti dane ko watta duni fa handen ya wartaji mabbe di enden ni wadi rake der ko yuna di do tanaki duni fa handen labi kawji di fi o enden en kettino yewtere Boubacar Alzuma kawji do golle fedde indirane plateforme paysan do enden leedi Niger e mamman da ko firta dengal fulfulli
la rencontre ami o
ende hawritere ko dum watti yeso kan woni filla durobe egga hodambe hakkunde leede sede yawo yaade de sahel kambe kerrude e wendu lak chad denne nono kuje non latani de nafakka mawdo durobe egga hodambe ben ndilobe wawtugom der leede mu en natoyde der leede godde ba ko to wobbe idum wodi chadale ko waddata to rafke jarande na gudo gere du no bi'a torratana jaye e laddeji mu e ankayni chadale kewde durobe egga hodambe ben kawrata e mum gangere mabbe no chamuna no kuje denade ko be galana andangal do mun nane gurti to dabbaji to kirta der mun ngala no wodi du faande der leyde gonto dum remata no kuje durdude mabbe wakkatiji gom du rafke jarande nagu no wada ko degom durobe ben no bayla tilay labi di tokkirta gam be kulato be chamonoy pelle murtube mane to sogeji leede ngoni non durwide e pelle murtube
different pays
dume sabi ko hanne leede galano kokki semme fi yaha warta durobe egga hodabe chaka leede e leede
ya tout un problème
tadale no goji sane arto leede godde mi joje ko filla durgol egga hodambe dum ngadatana chadale tawi du ko boyay dum gollirde leede adunaru godde dum fuddi wele de dum en amma ilu ko be juude mun tawa der fi on fuddi waddude bayle der mun jonkay dum nati idum satta
plus complexe
dum e woni na fakka yaha warta durobe egga hodabe chaka leede e leede
ela contribuer
idum warlita harto renude kulle fuka tawa der jaye e laddeji din idum sembindina du faande harto fina tawa dom no golli tirgal no ngartiral potal e jonde jam surude woldeji du konda
resolution des conflits
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata miɗa miccintina ɗum fa handen ko yande jeegom e mintaji sappo e joyi battu jooɗo kala e studio kala ngu handen waɗan dow yaadu yeso heɓanu harko darta ɗum fa handen laabi nawtorade hiite courant e ko nandi titte ko ittete he nange ɗum enden Nafisa Sirfo kandu ardoto battugu enden mi accan mutar yettina habaruji e sankore to muɗum